You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O loo malosi faitionga o le Ekalesia Katolika Roma in South Australia, ona o lana filifilinga o le tofi e suitulanga ia Archbishop Philip Wilson I le taitainga o le Ekalesia I le setete. E pei ona si la fia ia tatou ripoti ua mavae, o Archbishop Philip Wilson le sui au pito sinia o le Ekalesia Katolika Roma ua faamao nia sona molianga. I lona si la fia, ai nana ina mafa alafi fainga soli tu la fono. Na faya e ona uso a patele manisi o tangata fainga aluenga o le Ekalesia. Na faya I le whanau po o tamaiti I tausanga ua mamae. Ua tofia e sui tulanga ya Archbishop Philip Wilson. Se isi sui sinia o le Ekalesia Katolika Roma South Australia le fionga ya Bishop Greg O'Kelly. Ai olo ofesilingi a fo'i le matua mama o ao o Bishop O'Kelly I le mata upu lavale nei o le si lafia ae nana aina mafaalafi fainga soli tūna fono au soa pātele manisi o tangata fainga aluenga na faya itamaiti I tausanga ua mavae. Ilu maafale o le maalu malu le St. Francis Xavier Cathedral I Adelaide na fesilingia inisi o tangata lotu o le Ekalesia le tāla fea ngai o le tofinga o Bishop Greg O'Kelly e suitulanga I a Philip Wilson.
My personal thing, he shouldn't be there.
I support any archbishop as long as they do the right thing by everybody.
Na faalia e se alii, ua mātou suia lona swafa I a Michael mō la tātou lipoti le nei a fiafi. Na faalia e Michael o ia nā onga I le kolisia le Ekalesia Katolika Roma le St. Ignatius College I ni tausanga I le vāo le afe iwa se lau iwa se fulu ma le lua afe I Adelaide ma na faya I ata ia le solitu la fono o feusua inga fa amalosi e se faya onga e ngoa I a Stephen Hamra. O solitu la fono na faya e Stephen Hamra I a Michael na li potia I le pulo le a onga I le tausanga I afe iwa se lau iwa se fulu ma le lima o le teimile na o pule I St. Ignatius College I Adelaide, Greg O'Kelly. Na faalia e Michael, paule mea na papole I ai, ia Bishop O'Kelly, o le pui puinga, o le ingoa ta ulele I o le Ekalesia Katolika Roma.
They say that the safety of the children is absolutely paramount and the victims, they're there to support victims. The reality is, it's a legal process for them. It's about money and it's about the church's reputation.
Nā te ena e Stephen Hamra tuwa I ngā Michael e na mulimuli ane. Wha a maunia o na mōlianga I nisi solitu la fono na whaia I isi tamaiti. Na sāno a Michael e tau whaingo fia I a te ia, le te tālinga o sā wanga le whaia o ngā Stephen Hamra na whaia I a te ia. Na ilo le awala na tango fia I le Ekalesia lana tangi. Ma le letali tonuina o ia e Bishop Greg O'Kelly lea o tō fia e taita ia le Ekalesia I South Australia, e sui tūlanga I a Philip Wilson.
He was very clear that the teacher had gone through financial loss, as in having to engage a lawyer, we were not to spread rumours about this anymore and to shut it down and move on.
O minute o le fono lea na whaia I le mata upule nei I le tuwa inga po o le tangi a Michael e whasanga I a Stephen Hamra le whaia onga I le tausanga a feiva se lau I valima. Na maua e tala fau minute o le fono tangale nā. Ma na wha amao ni ai le whaai unga na whaia e Bishop O'Kelly e le whaate aina Stephen Hamra malona tofi whaia onga o na o tuwa inga a Michael. I se whaamataranga mai le Ekalesia Katolika Roma na tā ua ai le tāla whea ngai o le whaai unga na whaia e O'Kelly I le awhi vasalau I valima. Ai o aso nei, ua matua ese le awala ua tango fia I le Ekalesia mata upu whaapenei.
The teacher was stood down while the authorities investigated the matter. When they decided that no charges were to be laid, he was reinstated.
I le teimile nā, na iei fo ima se whaautuanga mai le whaatonu o le tua leo leo, ma le mālo I se whamasinonga o se solitu nā fono, po le Director of Public Prosecutions, I le teimile nā o Umia e Paul Rolfe, le tofi DPP I South Australia, na ia au mai ai se whaai unga e te lea lea vanoa, e manu mālo o I se whamasinonga, e whaasanga, ia Stephen Hamra. E wā ini tausanga, ai ofo ele ekalesia katoliko Roma se tau i ono foi numera, pe fai tau se lau afe tā la, ia Michael, ai ele Italia ina ai, se ole ekalesia, ila na whaai unga ele afe iwa se lau iwa se fulumale lima. Ile tausanga e lua afe se fulumale lua, natusi ai e Bishop Greg O'Kelly, se whaato e senga ia Michael, ona oa afianga na whianga ima ia, talu lona le tali tonuina, po le le tali tonuina e Bishop Greg O'Kelly i le taimi o Pule St. Ignatius College, o le tangi a Michael i le awhiva se lau i valima.
I apologise to you for the pain you had to endure, so much of which would have been lifted had I accepted your account then.
Ae ui i le tangi a Michael, na wha a waupea o nanga lue Stephen Hamra i a onga le ekalesia Katoliko Roma i South Australia, e au fiai, ma le to finga fautua po as a counsellor i le a onga le Christian Brothers College. I na ua fesilingi a Michael i sona manatu, i le to fia o Bishop Greg O'Kelly, e sui tūlanga i a Archbishop Philip Wilson, i le taita inga o le ekalesia Katoliko Roma i South Australia, na ia saunoa o se whaai unga se le tā la whiangai, ma le a mi o tonu.
Sort of the ultimate insult that was allowed to go on, it was just farcical that O'Kelly and the whole Catholic education system and the church would allow that to happen. To then put Greg O'Kelly, with my experience of Greg O'Kelly, it is absolutely astounding that they would put a man like that into it, and it's very worrying. I think it's a terrible outcome for the church and for the community that he's got that role. And I don't think people should trust him in the role.
O le ripoti lena, nā tapenaina masaunia e Luke Waters, Malisha McKinney, o le SBS Newsroom.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.